yo pa' tú. Twerk, twerk con la suena.
First of all, go to the loop. Guanalur, Andalur, Guanalur.
First of all,
go to the loop. Guanalur, Andalur, Guanalur.
While I'm not Sudan, it's good to look and a foreigner. Na Sudan is good to lick and a Ugandisi. Na Tajuba good to lick Walai and a Wewe. But a Kini Sudan is for Uganda. Kedir, Kedir. Kwanini weni amuka sibui wena ona jembe kuhona. Chukua jembe ndio taleta chakula. Wena ona watu yote sahi nafanya. Wena dulchazi weni nani towa jembe. Kama weni towa jembe. Jwera, 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 jwera. Karinange boga, karinange gorgo. Karinange jomu bia, karinange jomu ajagi. Kware jwera, jwera, kudika jwera kada doi.
First of all, go to the loop. Guanalur, Andalur, Guanalur.
First of all,
go to the loop. Guanalur, Andalur, Guanalur.
Congo linda, Uganda linda, Kenya linda,
Guanalur.
Arakini America na baki juu ya bula la bwana na bwana. Wawacha kitendo hiyo siyo zuri.
We are working to be okay. We are working to sleeping well. We are working to eating food. We are working to be alive.
And a tish, a tish, a tish. Tish manya no dembe. Tish madi dembe. Kari kwara mwade kitango kutish. Sama mama nyola watu nyatini betongo no eh. Kudi wekle patish patika tim. Etish, tishi ene tishi, kuni wiju de nyinge tishi. Ilo konge ini tito jale ya ibi buduke.
First of all, go to the loop. Guanalur, Andalur, Guanalur.
First of all,
go to the loop. Guanalur, Andalur, Guanalur.
Abanya kule apashika abanya Rwanda. Mwela tulikamu, mwela tulichimu.
Ngai mwana ya soda,
soda.
Papa ngai za soda. Ngai soda te papa ya ngai eza soda.
Otiki bulo te po ya nini, yo peti. Otiki bulo,
yo peti
kukuli
ya nini.
Otiki bulo
Jamrock City, Zafalu, Bajo Bajo Jue, Juera, Juera, Juera.
Bye!
Another rich vibe.